Kikangiza. Aba. Badi.
Driver.
Alo. Hey, kama we mzuri, tutumie picha. Ukiona kata gugu, tuone uzuri wako. Hey, kama we mzuri, tuma video. Ukiona kata gugu, tuone uzuri wako. Punguza pekete, pekete, te, pekete, pekete. We, mwenye hela hasemi we, besa inaongea. Hacha pekete, pekete, te, pekete, pekete. Mwenye hela hawa wani, besa inaongea. Halo, tukitanga letu, tunaweza, tumejipata. Mube, muluge, mube, tumejipata. Tukitanga letu, tunaweza, tumejipata. Oya jebe sema nao, tunataka ni.
Tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe.
Mama.
Nyama imekuiva peana. Kama inakubana bana peana. Asa kitu ufichiki, ata ikiwa kwenye dera. Kama nyama imenona peana. Kama ikiwa kubwa sana peana. Asa kitu ufichiki, ata ikiwa kwenye pensi.
Watoto wazuri wazuri wamebarikiwa. Kama awaendi, awaendi, awaendi. Watoto wazuri wazuri wamebarikiwa. Kama hawaendi, hawaendi, hawaendi.
Kuna wengine wana big nyash, kuna wengine wana flat screen, kuna wengine wana viuno vigumu, kuna wengine wana viuno laini. Kuna wengine wana big nyash, kuna wengine wana flat screen, kuna wengine wana viuno vigumu, kuna wengine. Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe.